na reminisce. Siku Kenya was respected, siku tulikuwa recognized, siku tulikuwa ranking. Man, but let's be real, sai tunaishi tu vi reckless. But Kenya ni yetu, hatuwezi relocate, hatuwezi run away. Lord, redeem us, restore us, revive us. Ushai notice kuna leaders wako na character, basurudisha the same old characters. Supigana damu ina trickle down, then hakuna kitu ina trickle Ushai down notice. Swingies wa box wana lost, tunawacheki tena kwa ballot box. Wametuzoa cut tissue, but as a citizen, what's my role? Hiyo ndio issue. Watu tuligro nao, sahi social media tunatukanana nao. Tukichill, tukiparty, no one asks una support which party. Church swimba open the floodgate, then upend unapotelea kwa gate. Growing up tribe haiku matter, what happened, what is the matter? Sangine musti ya kuleft, bana kumbuka kuna hope left. Sangine musti ya kuleft, bana kumbuka kuna hope left. Sangine musti ya kuleft, bana kumbuka kuna hope left. Aki Mungu admin saidia Kenya, or at least what's left. Tuko divided, anyone can tell, but tukichokozwa, hashtag someone tell. Hatukwangi united well, unless kuna game ndio unasikia go go Man United. Issue ya Kenya si gava, si polisi, ni policies. Issue si age ama gender, issue ni leader akona agenda. City safi mi nataka, wewe unataka, but unazidi tupa taka taka. Everyone anataka barabara, but hatuchagui viongozi barabara. Watu una hold down, who disappear ile siku uko down. Watu to show to demonstrate, our lady family zao kwa street ku illustrate. Sangine musti ya kuleft, bana kumbuka kuna hope left. Sangine musti ya kuleft, bana kumbuka kuna hope left. Sangine musti ya kuleft, bana kumbuka kuna hope left. Aki Mungu admin saidia Kenya, or at least what's left. Shida ya Kenya si poverty, shida ya Kenya ni mentality. Kila mtu ana 24 hours, but wengine wataki kufanya kazi, chaki hawa. Hakuna shortcut brother, yani bidii bidii tu. Yes, wanaweza change your background, mpaka haters waseme ni Photoshop. Tumekataa kusoma Biblia, ndio unacheki bwana na bibi wanalia. Tumekataa kusoma constitution, ndio maana wanatukon kwa kila situation. Man, hizi news za Kenya zinafaa tu ziitwe bad news. Lakini kumka citizens una power, si ndio landlord, tunawapatia notice. Notice.
Uibariki Kenya yetu.